Black edge again. Kutagera Gatera Mbade kumia nyonga Siterera Nisonyweda Nina kugamba na risitegeza Mwanga Kati mkakasisa Unchagala wena Ufuka daily routine Reskula vya sulabubi Na yekwe Michimi na vyo kose.